DJ Drama on the beat.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Atu alofikia sitaki tena uchalobalo, talije limama lina miwaya na pita nalo. Kikubwa liwe na hela tuwa nizingatie tozi, ayo mambo ya miwaya sintazingatia dozi. Nikipata tabu nduki ya kuokota mmekwisha, natafuta benki na ingija na kinukisha. Nipo tayari kwa kafala taiwe pesa za majini, mwambie ni mshua wangu kwa lipo ya makini. Elimu enye imenipotezea tu muda kudedeki, bada inigia hela yenye menigia mivieti. Mnipi michongo mnaniambia niache michezo ya kubeti, na wambia suni mtaniona na cheza ex. I don't care, mini shajitoa mwanga kwa lolote, nipate utajiri nishike mkwanja. Atua nlofikia tani kiambiwa na mganga, kalare makabulini nenda kweka na kitanda.
Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, ukichwansha kitu wakafala kina waza tobo. Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, umnigesha jitu wakafala mina waza tobo. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, motherfucking wanna go. Just a wanna go, 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 motherfucking wanna go.
Na nyie ndugu zangu huko mlipo si mna enjoy, mnaniona natabika fumi chongo wa mtoi. Nikipata dili la kuza viungo mboy, ule babu yetu mwenye afya mgogoro we cattle boy.
So many somo na toboa
kana wahi school chajabu, ndoto zangu zote never coming true. Afu mnaisifu bongo ina amani nyingo jeni, Al-Qaeda wanizingatie kula tu. Hata kuza viungo vyangu mko razi, kikubwa tu nsumia nyesi mtani choma ganzi. Nina figo mbili zina kazi ya lafu kusu mkojo minta uchudi hata na chujio la nazi. Nachowaza gali mijengo, swazi njia gani tayotimizia malengo. Na bati sijua na pozia menu ya tembo, wale wa mikumi mbona mke wakuta wana mapendo.
Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, ukichwansha kitu wakafala kina waza tobo. Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, umnigensha jitu wakafala mina waza tobo. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, motherfucking wanna go. Just a wanna go, 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 motherfucking wanna go.